munaasabadan oo xaragga la kugu jira ay saasaa tawni la ka wareejiyay CTF guri oo landhisay bulshada danti yar ee Kanool. Xaafad Maxamed Mowgey magaalada Hargeysa ku qayb galeen mas-uuliyiin gushal dareerti hay'adda Amal Al-Caalamiya iyo hay'adda Geeska Afrika iyo Marti Sharaf kala. Hunguriintii waliba goobta ku hadalay Cabdiraxmaan Aadan Cige, madaxa mashaariicda hay'adda Geeska Afrika, usoo ku warbi faa'iidada iyo latiin la garabsaruma dadka danti yara.
Waxaynu mahadnaqaynaa marka hore Ilaahay subxaana wa ta'aala, marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa walaalaheena inoo soo tabarucay qaryadan iyo magaaladan dadkii soo bixiyay iyo kuwii ka soo qaaday labadaba. Waxaan leenahay jazaakum Allahu khayr jazaa, Ilaahay subxaana wa ta'aala haydanka abaalmariyo. Waxa ka farxiseen dadka masaakiinta ah ee iyagoon hooy haysan hooyga aasiiseen, Ilaahay subxaana wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha ugu daro.
Gudoomiyaha xaafadda Maxamed Mowgey ayaa ku mahadnaqay hay'adda sida wada jirka ee fulin mashruucan guriga lan karisi dadka danti yar ee xaafadaas ayaa
in ka dowlad hoose ahaan markii la dhisay mashruucan weyn ee qiimaha badan leh ee wanaagsan, waxaan anagu ku darsanay ama ku darnay inaan bixino dhulka laga dhisay ee guryaha qiimaha badan leh ee wanaagsan ee khayrga ah dadka 84 qoys oo isku jira agoomo rajay dadkii aan gacantoodu sareeyay aan waxba qabsan kareen. Cid kasto ka qayb qaadatay guryaha khayriga ah, Ilaahay waxaan uga baryay inuu jannooyinkiisa jannada ugu wanaagsan ku casuumo, Jannatul Firdawsa a'la. Sheekh Maxamedna waxaan Ilaahay uga baryayaa arrinta khayriga ah ee sida wanaagsan u soo jiiday oo halkaa keenay oo dadka masaakiinta u keenay inuu Alla ka abaalmariyo.
Ka dambeyntii bulshadii la ka wareejiyay guryaha waliba ku hadalayna sidii oo ka faraxsanayn in guri la dhisayo oo aan duay dadkii dhiseen.
Umad celinaya mashruucan ma garanaysaa dadkii keenay ee ka hawlgalay ayaa u ducaynaya. Umad celinaya Ilaahay subxaana wa ta'aala sanadaha ka waraabiyo, Ilaahay meel khayr qabta ha geeyo. Anuu ma garanaysaa kuwa ku intifaaca lahay naga yeelo.
Waxaan halkan uga mahad celinayaa walaalaha yadan isxilqaamay ee noo dhisay, duriyaha noo dhisay ee isxilqaamay, dad dan yara oo aan dhisan tarayn, dad curyaamiina, dad maxaan tuli adooma ah. Aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha yada isxilqaamay noo dhisay guryaha baan aad iyo aad u mahad celinaynaa.
Hay'adda sharafta leh cid kasta oo ka soo qayb qaadata sida sharafta leh ee milgaha leh ay noogu wareejiyeen guryaha khayrka qaba, Ilaahayna nooga dhigo qaar khayr qaba. Idinkana miisaanka xasanaadka Allah idin saaro.
Guryaal kun la dhisay dadka danti yar ee Kanool xaafadda Maxamed Mowgey magaalada Hargeysa iyo waliba isku kaaladeena hay'adda Amal Al-Caalamiya iyo hay'adda Geeska Afrika.